Bamona Zakari Tunsi, Omwana Tuba, Bashina Zakari Tunsi. Omuntu akyawa amagezi aba akyayenda okubuulirirwa nga bangi bangamba oyo omuntu gw'oliko musubuzi era si mutuufu ku kitiibwa kyo ne mbakyawa nnyo n'essimu ne mba bulookinga ng'olwo kyenfuna mu bwongo tebafunvubira nsule balonde era kubagenda omulemwa gw'oli wa mwenda olaba alebwa Faridi asaala n'ekiro nalekwa Franka bwovuma n'asirika ffe twamutya kukaabya kwefu ku bigambo byalina abuuka kwona akwira ono omwana tuuka bamuna Zakari Tunsi aleka emmere waka akomawo esiridde eyakedde mu matulutulu akomawo enjuba egwa bamuna Zakari Tunsi omwana tuuka ono bamuna Zakari Tunsi walaya tuuka bashina Zakari Tunsi katala vensule ne daru manyi naagala ne mpitawo bakinvuma ne nsirika oluusi kinkuba ne nsonyiwa ne mpangisa ababuulirira ne bannaddiini ne bakwatamu neyiba n'ansaba nsikaka n'embuwe giba emyaka egitengerera kumbe ndi ku kimotoka omutali yingini sonki kiitanya kyake ne nti obibuulira bakyali jjukira baali bandabula obungi bw'okutegeera kumanya nti bwe butono bw'ebizibu byo nenfa kisiiri teryakuvunaana bw'oba okiyisa okutuyira kkiriza okuwabulwa obagaana lumu olikonkone eggwanika taddawo kasula mu bbaala tawuuse mbidde asigula ndu alya n'omulondo ate oba ogwo gumuyamba muki omwana w'omukazi goyiwaka amazzi n'onywa bamuna Zakari Tunsi eyali owewange bamuna Zakari Tunsi omwana tuuka bashina Zakari Tunsi atonye mmooli kalaala tamanyi kunyiganyiza bumiza takyalina gwagaana mira nesada biwuuta buvebyo tasekaasesa busesa takyakaava akaabya bukaabya takyaddugala yaddugaza takyano babamunobako kati emirimu gy'asaba abaagindiira munennennyamira wiiki enaagobwa mu bbaala wiiki ejjalooje ne babakana ekifunira embuto zekitamanyi bambi kyesiyamaalwa kivuddeko ekyamanyani yakikangamu kiwakulamu nga kisuula eri ono takyayina mpisa agenda gy'ayita mu kkola yeesittaza n'abawera oli ensonyi eze n'abakunkya ekimpemempeme wo kiri ekisiga eggobe rimere yintuyo zange labayo we zanfa busa ono nasima nvuba okukiswa ekyafuluka mukama nsaba onnyambe nfuna omutuufu ku buyinza bwo banyumya obutonotono gye mpitira ne mmanya nti bano bangeyeza obe empaka ziri ntuusaawa akazi ndabe nange ensunga nnyo osanze bakaaba gy'olaze yate omulwadde yasuza atya wenna bennawakanya nsaba mu nsonyiwe naawe ekkiriza owagulwe ogenda kwejjusa ebintu ng'ebyo kolerera amagenda gange anyo ndabidde ku faaza kiri bamuleeru baganda gebute wenna bennawakanya nsaba mu nsonyiwe kiwala kyannumya omutwe ogenda kwejjusa ebintu ng'ebyo n'olumu kyantwala ku ndagu anyo ndabidde ku faaza kiri ngenze kwenenya ntukule Ivan Pro Pademani tugende twenenye